laksialu
fi sakana ma kebol ndiyan cenni an labdan no wodi der galluje no wodi ko der gurladde dubele ni je dido fu goto on en nan hebata ndiyan cenni an labdan eden goni milioji no ga e nay feccer himbe be fu ngala no heba ndiyan dan no haniri sen campagne kawji wattugo ndiyan dan enda kandu no wi'a keeto wonno wattugo enda do hember cappande jene jerdi fu be kebbini dum dun don hala ni non sabu en ji leur mars avril galluje de ko heewi e majje fu no wodi sadorma kebol ndiyan cenni dan dan enda.
Nous vivons un véritable calvaire.
Lady Zendel et Tera, nous andida et Satar Marafidiam, Labdan, Gadamaji, nous wodi no kujogon.
Vous savez, chaque
région fuma Lady Niger, Funo wodi Satar Mamuno Wantiri, c'est un koi joining Tawa, Fatandiangono, what is an name? No what a maitrege ujunere, quand on took Indian. Then the same basa undu, ko what to maitrege, Kamijana, ujunere kutuka, Fatandiango, Galu Zender, Kanukatawa, ele no kutapaje weni, you set his son of Yoto Indian and weni. You saw your car for Nana Vie, Zender, heavy Satar Marfil. Ndiyam golbi marati ndiyam hoya hebe ton enda tera kay hore no batti ndiyam kano woni kebon ndiyam labdan enda no sabbe sanne
noy dum waawi wiigo do fi setarma rafi ndiyam labdan gondan de leddi Niger
tous ces problèmes
kerol chaale jawdi woni wala na watte no golde do fi ndiyam dan enda en de leddi di golla wada nama ko te gudel nayabe wodna eterre metre kib ndiyam ujunaaji chapande nay le nyaloma taw ne ka nyemey murad munum ko woni ndiyam der nyaloma fu metre kib ujunaaji kembe chapande djey nene en pammi do kay gollal heddi sanne se yama gurlade to e hore mudum to be jata ma gatta ndiyel de fu jawdi wala no watte fa tokkito no himbe gonno beydoro no kuje de en.
Et donc du coup il y a un problème.
Rafi Diam latan gondan der leddi Niger. Yala wawta wadden himbe satarma gondo.
Nene ndiyam heba ki to pama dun larno mawdo yaade e himbe jonde mudun yem. Sabu banda hoji l'école. Sukabe gondo Rafi ni ha todo yaade l'école sabu illu subaka be darta be jabe te fandiyan dan seynaangi hiire ko be ngarta to l'école watte dum. Nonno sa hojal fille cellal dum. Rebe gondo rimetana e leddi jati. Doktoroje gondo latide ndiyam wala der mudun. Ndiyam kan won dangalal do fiyaade yes. No watta ko no mojjani woni jawdi watte fa hewa e le gollangal hono gollono ko e mumen beedu acce golla le fi ndiyam na enda golde ngada muradu mabbe huntu
business dans le secteur de l'eau.